goons kila pahali. Kama hivyo ndivyo rais ameamua. But sending goons ndani ya kanisa. Rais, what happened to you? Ndani ya kanisa. Surely. Hao watu ya kanisa ndio walikuombea.
You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda Matanga mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata.
Sasa nataka niambie Ruto, ujifunze kwa Rigiji. Umekuja mlimani, Rigiji hajasema lolote. Amekupa amani, hatujakuvuruga. Jifunze na Rigiji.